Genie X Double Six.
Nazidi pambana tena najua kule nilipotoka na ninachofanya, alafu Mungu naye ananibariki usiku mchana, wanoniombea mabaya waje kosekana. Hiyo mishale yao minaikweva kwanza, shauli zao wanavyoteseka na kimpango wao, mindo nasepa nikikutana nao, ndo kwanza nacheka. Hawatoi, hawatoi, hata sifa hawatoi. Hawatoi, hawatoi, hata heshima hawatoi. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile, wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Uzito ndo tatizo eti, wanataka niwe mwepesi, wanasema sieleweki, siwashajua siendeshwi, wanafanya mpaka upelelezi, anaishi wapi Mbezi? Binadamu mna mengi, kwenda ni kudadekia. Hawachoki kila siku, heshima watoi, wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile, wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile.